Femi, 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 Femi. One, uno, 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 uno. Femi, 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 Femi. One. Hakuna mkate ngumu mbele chai. Akili ni nywele zangu nilipaka dye. Mo wananidai, Femi super duper fly. Game iko A, X ana regret why. Zet mina kafunga, kani look mina dunga. Misari zimeshiba sembe, zime mada unga. Flow kachumbari na wachanganya na luga. Yani Femi walibora, misamiati mina dunga. Zina come true sana, kiwala bin wala. Blue ticks kibao, kasi pesa ubiashara. Wanachuna mina gwara, mini chui weni swara. Na leflani mjanja wakusakanya magwala. Mandume wanagwaya na mafaya ni za kike. Goho zinadunda kachidima na kedike. Fresh kama tropical, fresh versus PK. I am so sick, fuck, hope kid DK. Hakuna chakuki, I'm the queen kaka empire. Femi ade teacher, basi skiza I should mentor ya. One girl super killer kuja na your entire. Right, left, uppercut, mpaka mwite mesaya. Si hivyo ndio inafa, ni hivyo ndio inafa. Chozi damu jasho zote zimeja kwa kitamba. Tumetoka mbali, cheki vile tumefika fa. Nayo nayo bado no time, nilivunja sa. Chora saba, mina saka six figures. Mbogi ya mafans, koma mblena middle finger. Na wana bo, si wana nibosha do madonna. Bado hawana madonna, wana ringa. Eti nime lost, basi stima zimerudi. Femi mbona hurogi, basi nchawi amerudi. Na mapato ni one, nobody is better than. Hata nitupe kwa den, I will never be done.
And you are now rocking with the best.
Achana na wajam, bado mina kam na zest. Na bass ni high caliber, ata mkidunga vesta. Mina class of my own, so msi try kunitest. Simindo yule ngori, Femi fast body. Femi kama Hollywood, Femi never lolly. Nakaki waka sana, mina wacha sin glory. If I was you, singe kuwa happy, ninge worry. Lakini flani premium wakiseki, mina tinga. Car rider, niko kazi, mina winda ya. Usibishane na simba kwa jungle.